udabaaldi kulankeenna ha dayicin jacaylkeenna ha ka daalin samaheenna hana daadin wacadkeenna in noqo dulqaad meedhan aniguna ku tagi maayo rajadaada dumin maayo eray kugu duqayn maayo hadal dabicsan weyaana deel qaaf ku odhan maayo kalgacaylku waa deeqi dulmi iyo dhib uma quuro ma dib dhiga heshiiskaaga kama duda wax sheegaaga udabrin jacaylkaaga isku duubni mooyaane danaheenna oon maandhe daadihiye mooyaane xasuusteenna igu duugan kala daadin kari maayo niyadaada dili maayo ruux kale la degi maayo darajooyin suri maayo abid kaa dalici maayo.